Irra, irra. Call me young, me na chikaga tu. Yo. Hey, bana badalasi, bana badalasi, yeah. Bana badalasi, bana badalasi. Hey, watoto wa dalasi, watoto wa dalasi, yeah. Dalasi mikono juu, hey. Wazazi mikono juu, hey. Bana badalasi, watoto wa dalasi, yeah. Bana wadalasi, watoto wa dalasi, yeah. Tupo hapa, tunapunga upepo. Tupo hapa, tunapunga upepo, hey. Bana badalasi, hey. Bana badalasi, hey. Bana badalasi, mbona tunapunga upepo sana. Tuna chill home, hey. Tuna chill home, yeah. Tuna chili home, hivi nye mko wapi, hey. Si tupo dalasi, hey. Hivi nye mko wapi, hey. Si tupo dalasi, hey. Texas, Dallas, ndo tupo, tupo, hey. Ndo tupo, Texas, Dallas, ndo tupo, tupo, hey. Hey, hey. Bana badalasi, hey. Bana badalasi, hey. Today is the last day. Today is the last day.